На каждый бит тема, на тейди им няма. Спири зира зира. Ламини ми искал мама, сничка уга. Зила бата зила нама, кимя кимя брака сук. На вынангу чем баскра, банго бреком пока дом. Диа ди на ваняма, вате уле джемо. Туза пи баба са, вапе аша тан. Спири бако шелени, вене борда нико шен. Сина рас, не пиньяс, мадизо, лидья и тас. Гонга грас, уе эванс, ими чано сия дам. Сома бинт, вана зама, вана така гетто ран. Мага иди ка осама, ава пити анга зам. Изи свага занго ту, зина watching what I do, B.O.B. not blue, Wizzy by the nickel Jew, pig and beast when you do it, that's the most talking girl, Billy Benz in your mabim, I'm Wizzy comes out, when you two just a kill, let me see shows of yes, it's a bad thing, I did, now go go up all the bed, what's up?
What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up?
Wajua, nataji rap, soki cheche kama nema Uka rim ndana rap, suma posi ya nyegema Hiku kucha mezi bi, kime lala mali pema Nako pisa goes beat, tamaduni zipo tena So venture na Steve B, paka keto kwa wauni Sanecha na kalipi, pispea bado anadumi Mangombeka kama jasho masela, wasinza star Kalapina, suma ragwa lakati, sasa nita Mpekuala na daki, yendo mwana wa ukweli Sisa aa unajaki, mina ishi makaveli Sige dry, tupaki, nime chili ndana meri Chose langu samaki kwa Jay na kakateri Wizi sasa next level, narudi kipeneze Bata kuku na maep, murize DJ Kofe Mpe salamu chidi benzi na imisi sana ilala Ka ubizi mini jizi mabofu kutoka itari
Wana ni misi kwenye radio Wana ni misi kwenye hip hop show Washikai wana ni misi Madame wana ni misi Wana ni misi Wana ni misi
Bele Benz nyuma bima
Wana ni misi
Na TAD
Wana ni misi kwenye radio Wana ni misi kwenye hip hop show
Baba Bati Z
Washikai wana ni misi Madame wana ni misi
Wemi misi mpaka shalo, milonea toka tanga Wego lipuka mipalo, weki star, weki ta Ranga mtoto ajekaya, mpibwara na milaji Unyamani kenyama, kapachino na milaji Zile shisha na mitungi, nimi misi koko bichi Glovi adi mchizi moksi na wasubili ndani ya boti Zile choza Dodoma, Uganda, Kenya, Burundi Paka seto cha nisoma, kigenge na rock seat Bata kila same, Obama na misi shame Kaji biti big name, na misi kisi za shame Zile chipsi kwa mpemba wa mita ya unyamani Wango record stand up, nimi misi na majani Ile mikasa Serena, na kiuno cha Darin Nimi misi mtaaba na mengi wa IPP Wope gwala na wanyama, na wana THT Chimba squad ndo mababa wa rap, waka na hii
Wana ni misi kwenye radio Wana ni misi kwenye hip hop show Washikai wana ni misi Madame wana ni misi Wana ni misi Wana ni misi
Stand up, Tanzania, stand up, come on. Stand up, we your money, stand up, we your man. Stand up, TMA, stand up, Nicker Run, my
stand up, it's the zoo, stand up.
You my Benz, Kelly Bima,
Tanzania, stand up,
holla.
Stand up, we your money, stand up,
Chimba Spread.
Stand up, TMA, stand up,
Kaj Bitch,
stand up, it's the zoo, stand up.
Mean Dopa. Come on, the code, you eat. New Mean Dopa. Babo Baya TZ Nakaju Beats Nico Ramazen Ha Ha